Napoli Music.
Olele, io, io, oh. Olele.
Nikipenda mina penda na wenda ma mimi na wepa kukongwe tutatamba nipe yote mini gonge upate ra after game undo tubonge bila kara afandani tushi peace peace chuki za uzba genje na kututenganisha sisi si rahisi hacha mengi tu watunge ma wanaleta maneno misemo mimi na we hatufiti ma na uzushi ukiwemo maneno yao kwetu hayafiki na 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 wale duna, wale dazi baby budu, huko watu nifura tu, ipo wazi upo judu, paka basi na wabagizogo wakisema, sema shukrani kwa mwenyezi amenipa chema hata wakisema na kupenda nema weni jembe minimpini wanakitwa wali mama
wanasema we marakembe timajina ya moja kuiva tina mingi mingi watange kuwatana mimi na weni shida wanadomboka
juu ya penzi letu
wanashoboka
watu achana yetu
wanaropoka
juu ya penzi letu kuwachana mimi na wewe shida
wanabana he ponda sana kisa mimi nawe paka leo kupendana kuwachana he nilawamu deka deka juu wanapenda sana wanaongea he acha wongee hata wakisema chochote wapoteze deep down penzi letu bila kiki tuna run it down. Wanda hawa figi tunapiga down. Yani sisi tupo piki to piki down. Waki show busy, to show busy now. Waki talk shitty, hatuna bari now. Ha, hatuna bari now. Ha, hatuna bari now. Wale duna, wale dazi baby budu, uko wazi nivura tu, ipo wazi upo judu, paka basi nivura tu, ipo wazi upo judu, paka basi.
Wanasema we marakembe, timaji mara moja kuiva. Tena mingi mingi watange, kuwachana mimi na we ni shida. Wanadomboka,
juu ya penzi letu,
wanashoboka.
Watu achana yetu,
wanaropoka.
Juu ya penzi letu, kuwachana mimi na we ni shida.
Shida,
kuwachana mimi na we. Forever.